umwaka ushize nibwo Sena y'u Rwanda yashyizeho komisiyo idasanzwe hagamijwe kureba ibibazo bigaragazwa n'abaturage batubwiye mu midugudu y'icyitegererezo n'indi midugudu yari isanzweho. Kuri wa kabiri nibwo iyi komisiyo yagejeje ku nteko rusange ya Sena raporo yayo y'uko basanze abaturage batujwe muri iyi midugudu babaye. Senateri Mureshyankwano Marie Rose ukuriye iyi komisiyo yagaragaje ko nubwo hari abaturage bishimiye cyane gutuzwa mu midugudu, hakigaragara ibibazo by'ingutu hari n'ibishingiye mu buryo abaturage bahawe amazu meza ariko ntibahabwe amasomo y'ibanze y'uburyo umuntu ayabamo n'uburyo akorerwa isuku. Senateri Mureshyankwano Marie Rose avuga ibibazo basanze muri iyi midugudu.
Haracyari abaturage barwaye amavunja n'inda, abana n'abantu bakuru. Hagaragaye abana n'abantu bakuru bafite umwanda ukabije ku mubiri no ku myambaro. Ikindi hari abaturage bakirara mu nzu imwe n'amatungo. Ariko ikindi twabonye ni uko twasanze hari mu midugudu imwe hari abana bakiga bataye ishuri. Ikindi ahenshi twasanze nta marerero ahari. Hari ibibazo birimo n'amasambu yo guhinga, hari ibibazo birimo ubworozi, hari ibibazo birimo amakoperative, hari ibibazo by'ibicanwa, ikibazo cy'ibicanwa kirakomeye, hari ibyangombwa by'ubutaka, hari n'uruhare rw'abatuzwe mu midugudu cyangwa se abatuye mu midugudu badashaka kugira uruhare mu kuvuga ngo ibyo bahawe cyangwa se kwiteza imbere.
Mu bindi aba basenateri bagize iyi komisiyo bagaragaje ni uburyo hari abaturage bahawe amazu ariko bagatuzwa kureba amasambu yabo, bikagira ingaruka ku mibereho y'abaturage ari naho bahera bagaragaza ko bashonje.
Nta munsi y'urugo dufite, nta haruguru y'urugo dufite, nta kintu kindi twashoboye gushora ngo tugire gute tubashe gukora, tubashe gushinga uburyo imiryango twahahaje n'imiryango dufite abana biga hasi koko neza. Aho kuba n'icyo tubagahurira biratugora. Rero turavuga wajyamo amazi, ibyo kurya, imyanda y'umuntu byose biba bivanze, wabonye ko bimeze nk'ibintu bimanukana n'ibintu by'inyo byabo.
Amazi tugira, amazi dufite aha ngaha, amazi tugiye kuvoma hehe?
Kiriya dufite muri inkoko twarazihawe ariko ntacyo zatumariye.
Abasenateri ariko banagaragaje ko hari bamwe mu baturage bagize ubushake bwo gufata neza amazu yabo, abandi bakayareka agasenyuka bayareba. Abasenateri bagasaba abaturage gufata neza ibyo bahawe badategereje inkunga za leta buri gihe.
Ariko n'abatuzuye mu midugudu ntabwo bakwiye kugera mu midugudu ngo bicare barambye ngo leta papa leta mpamvu izabaha byose. Abadashoboye gutora icyo twabonye nabo abadafite ubushobozi abandi b'abasaza n'abakecuru n'abafite ubumuga bo mu cyiciro cya mbere abo bahabwa inkunga y'ingoboka. Ariko ugasanga kubera ko yagejejwe muri uwo mudugudu mwiza wa Karama, ariko ugasanga kuba ari hariya kubera ko uwo mudugudu akumva ko bimuha akabyeyi yo kugeza kugira ngo bamutunge kandi afite amaboko yo gukora.
Bamwe mu basenateri basabye leta kujya ibanza gukora igenamigambi mbere yo gutuza abaturage, kuko usanga harasize imidugudu ariko bakayishyira kure y'amasambu yabo. Hanasabwa ko hanarebwa uburyo abaturage bagenda bubakirwa amazu meza agezweho, bakwiye kubanza kwegerwa n'abayobozi babegereye kubasobanurira ko abantu baba muri ayo mazu kandi ntiyangirike. Uyu mwanzuro ugendanye n'uko hari abaturage bahawe amazu ugasanga bayatekeramo, abandi bagashyiramo ibikoresho bidakwiye mu bwiherero bigateza isenyuka ryihuse ry'aya mazu. Komisiyo ya Sena ariko ikaba isanga imidugudu irimo iyubatswe kera ikwiye kubanza gusanwa ngo itazagwa bwira abaturage. Kugeza ubu imidugudu 9 niyo imaze kubakwa hirya no hino mu gihugu, ifatwa nk'icyitegererezo, ikaba yubakwa ifite ibyangombwa byose bigenewe inzu zigezweho muri iki gihe, ariko rimwe na rimwe ugasanga abaturage bazifashe uko babonye. Iyi komisiyo ya Sena ikaba yashoje isaba inteko rusange y'abasenateri kwemeza gahunda yo gutumiza uhagarariye guverinoma agasobanura ibibazo byose bigaragara mu miturire yo mu midugudu igenda igaragara hirya no hino. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.